your brothers and sisters.
Ewe, bazalwa nodade abathandekayo. Ngiyakholwa ukuba soloko silidumisa ubaba lwenkosi yethu nokuthembeka kwenkosi yethu. Siyavuya kwaye siyagcoba ukuba uthe wasigcina kwade kwaye le yure kwaye oko enenceba. Kwaye ufuna ukuqhubeka esikhokele sinika umkhomba ndlela. Phambi kokuba sithandaze sonke ndithanda ukufunda indumiso. Indumiso isahluko sesihlanu. Asifunde indumiso isahluko sesihlanu. Wabekele indlebe amazwi ami Yehova, kuqonde ukucamanga kwam, libazele indlebe izwi lokuzibika kwam, kumkani wam, Thixo wam, ngokuba ndithandaza kuwe. Lena into ebaluleke kakhulu, kwaye ndiyakholwa ukuba lunxanelo lwentliziyo zethu zonke, uba uThixo unokuva amazwi ethu nemithandazo yethu, uba unokumamela ukuzibika kwethu. Xa sithi amanye amaxesha sizifumane sikwimeko ezahlukileyo nakumanqanaba ahlukileyo njengale ndoda yakwaThixo mhlawumbi. Kwaye ngoko kwakubaluleke kakhulu kuye ukuba angadumisi nje emoyeni kodwa amazwi awasakuThixo kakuhle kakuhle ayaviwa. Ndiyakholwa ukuba kuyinyaniso kunjalo kuthi, kwaye ndiyakholwa kuba ngokunjalo siyamfuna ukuba ave amazwi ethu nemithandazo yethu kwaye aphulaphule ukuzibika kwethu, ngoba nathi ngokunjalo siphila kwihlabathi elinye kwaye sivela kwiimeko ezahlukileyo ebomini. Bakoko mnye umnqweno kuthi sonke ngulo kuba uThixo yangangasiva kodwa hayi nje na kumanye amaxesha kodwa ngokunjalo ngokuhlwa nje ba angasiva aze amamele into esiza nayo kuye, ngoba sifuna into ekhethekileyo kodwa sifuna yena inyaniso ba asincede kuzo zonke izidingo zethu, asincede imihla ngemihla kuyure ngeyure, ngokuba kukhona ukuncikiveka okukhulu nokunxunguphala kwelihlabathi. Kodwa singathetha lamazwi apha njengoDavide, kodwa andiqondi uba kumele ibe ngamazwi nje kuphela, kumele avele kwinzulu yenhliziyo aze afikelele kwitrone kaThixo. Iqhubeka ngoko ithi, Yehova uyakuliva izwi lam kwakusasa, kwakusasa ndiya kusingisa kuwe umthandazo wam ndibonisele, noba kukusasa ekuseni noba ngokuhle ebusuku okanye xa litshona ilanga. Ngumnqweno wethu kwakhona nakakhona ukuba uya kudibana nathi ngendlela enye awadibana ngayo nabantu bakhe kwakhona nakwakhona. Ndiyakholwa ukuba le ndoda ayizange ibize ngokulambathayo okanye siya kubiza ngokulambathayo, kodwa uya kuva zonke izicelo zethu, konke ukuzibika kwethu. Uthi umqolo wesihlanu kwinguqulelo yethu ngumqolo wesine, ngokuba wena unguThixo, akunguThixo onanze okungendawo, akanakuphambukela kuwe onobubi, abanakuma abaqhayisi phambi kwamehlo akho, yabathiya bonke abasebenzi bobutshinga, uyabatshabalalisa abathetha amanga, indoda enegazi nenkohlisi lisikizi kuYehova. Ke mna ndinokungena endlwini yakho ngenceba yakho eninzi, ndiqubude ndibhekise etempileni yakho engcwele ngokoyika. Lubaba lolunjani? Kunjalo nakule mihla yethu, kunjalo bazanodade abathandekayo, kukuba sihlale endlini yenkosi. Banintsi abangathanda ukuhlala endlini yenkosi, bangathanda ukuba babe kule ndawo, abanalo ithuba. Ndikhona abazana abanintsi nodade bakubonakalisile oku, banomnqweno wokuba lapha phakathi kwabantu bathixo phakathi kokuvakala kwelizwi. UDavid ukuthethile apha kwaye ukubonakalisile, kodwa ndingeza kwiinceba zakho ezininzi, hayi nje inceba kodwa ngokwenceba yakho eninzi ndinokungena endlwini yakho. Ngokunjalo lubaba lokuphela olokuba lungasenza sibe lapha, kwaye ndiyaku nqula ngokubhekisele kwitempile yakho engcwele ndinokoyika. Hayi ukunqula umntu kodwa etempileni kaThixo babelindele uThixo, ngoko ke bazondlala ngokholo besazi ukuba uThixo uyabava. Ndikhokhele owu Nkosi ebulungiseni bakho ngenxa yeentshaba zam. Ilungelelanisa indlela yakho phambi kwam, ngokuba emlonyeni wabo kukho nto imiyo, umbilini wabo ngumenyeliso. Lingcwaba elivuliweyo umqala wabo, bathetha okugudileyo ngolwimi labo. Ewe. Umqolo weshumi, bathwalisa ityala Thixo, makatshitshe amaqhinga abo eluqeqweni labo olininzi, batyhale ngokuba bakuphikisile. Mabavuye bonke abazimela ngawe, bememelela ngonaphakade abakhusene. UDavid wathandaza ngolu hlobo, unokuyiva inkosi yathi yona xa ithandaza, Nkosi ungabaleli kubo izono zabo. Kumnqobiso omdala abantu babesathandazela impindezelo iintshaba zabo, kodwa kumnqobiso omtsha babethandazela inceba. Iqhubeka ithi, mabavuye bonke abazimela ngawe, bamemelele ngonaphakade ubakhusele, badlamke ngawe abalithandayo igama lakho, ngokuba wena uyalisikelela ilungisa. Yehova ulihlanganisele ngenkoliseko njengekhaka. Kude kube lapha elizwi lixabisekileyo elingcwele likaThixo yanga inkosi ingasikelelwa kunjalo ngokuhlwa nje. Yanga angava amazwi ethu, imithandazo yethu. Ndiyakholwa asifuna uthetha nje amazwi alambathayo, kodwa xa siza kuye sifuna ukumnika imbeko nodumo oluvela kwiinzulu zeentliziyo zethu. Ngokunjalo xamagushelo lwabazane bethu noodade abaceleleyo ukuba sibathandazene. Asimeni sithandazeni sonke. Thixo thembekileyo, siza kuwe ngobulali nangeentliziyo ezithobekileyo nangomoya othobekileyo. Siyakubulela kunjalo Nkosi, ngoba ngokobabalo olukhulu singadumisa endlini yakho, basize silizwi lakho phambi kwethu apha, kwaye silindele ukuba ngokunjalo uyakusikelela kwaye uyaqhubeka uthetha nathi. Nkosi, suse konke uqeqo lwethu, uthethe konke ukusilela kwethu, suse onke amatyala ethu, yonke into engakholisiyo kususe ebomini bam, kubomi bethu bonke, ngoba singabantu siyalibala, sibuthathaka Nkosi, kodwa sijonga phezulu kuwe Nkosi. Sifuna ukudumisa ubabalo lakho ngalo ixesha elithela sithwala kwade kwayileyure. Nkosi, siyavuya ukuba siphakathi kwabantu bakho, phakathi kwabo uthe waba nenceba kakhulu kubo ngendlela ekhethekileyo kule mihla. Nkosi, sicela wena ukuba usinike ubabalo nabo bonke abo Nkosi abathi mhlambi bangqalise iingcinga zabo apha benolindela okuthile, oThixo thembekileyo, ukuba ungabachukumisa ukuba ubancede. Banenceba kube bonke oThixo, banenceba kuthi ngokuhlwa nje oNkosi. Thetha nathi Nkosi, uva amazwi am Nkosi, uva umthandazo wam oThixo. Mamela ukuzibika kwethu oNkosi, wena uyazazi iintliziyo zethu, uyakwazi oko sikuthandazelayo Nkosi, into enzulu esezintliziyweni zethu Nkosi. Yawunganika inceba kwabanintsi uze kwabakho abalungileyo kule yure. Siyakudumisa, siyakucela uba uncede abazalwane noodade bethu omawushade, ngokunjalo abanye abazalwane noodade abacele sibathandazele, banenceba kubo bonke oThixo. Yangungabachukumisa ngoku Nkosi, ngoba siyazi ukuba awutshintshanga, usafana. Njengoko kwakunjalo ekuqaleni, kuyawuba njalo epheleni Nkosi. Usenenceba Nkosi, izandla zakho zenceba zisolula. Ngoko ke siyakudumisa kwaye sicela wena ukuba ube nathi. Sikela umzana wethu nje ngoba ezisilizwe lakho ukuhlwa nje ebalilizwe emlonyeni wakhe inkosi msikele. Sikelele sonke ababaya kuva usibancede usincede emva koko siyabo sincedekile. Nalidunyiswe lizukiswe igama lakho elimangalisileyo elimangalisayo elizukileyo likaYesu. Amen. Indumiso nembulelo kuye inkosi. Namhla ndinomnqweno wokuba wonke umntu aze phambili ahlalele phambili ngokuba kubalulekile okungcono kumthandazo ngoba uyazi xa uthandaza amalahle ndiyaxela uba kumele asondelelane ukuze kube khona umlilo omkhulu. Kodwa ke sekunjalo nje mhlawumbi usukela namhlanje uyaphambili. Siyakuthabathela enhlizweni nje ukuba sihlalele kwindawo kwizitulo zokuqala ezingaphambili. Emva koko sihlale sonke ngomoya, gxalaba ngegxalaba sikholwa kwinkosi yethu. Ndiyaxolisa, ndinezicelo ezininzi zomthandazo ezishiyeke etafileni. Kodwa uThixo zazi zonke. UThixo yazi zonke izidingo. Hayi nje ezethu kodwa zonke eziphakathi koluntu. Ndiye ndathinteleka ngaphambilana nje noxa iyimeko yasemhlabeni. Kodwa ngokuba ndiye ndaya e-India amatyeli amaninzi ndava uba umongameli uye wabulawa ngabagadi bakhe ababini ngokudubu ngendubulo ezilishumi nesithandathu. Ndiye ndacinga ngokwam nje uba abakhuseli bakhe abamsebenze kumele uba bamkhusele bamdubula ngoku akasekho phakathi kwabantu, bamdubula wagcwala imingxuma emininzi wasuka ekuzive ekuba inxalenye yala nkqubo yoba engumongameli wokuba engumfazi noba into na. Kodwa wonke umntu unelungelo lokuphila, akekho umntu onelungelo lokususa ubomi bomnye umntu. Kodwa njengoba umzana uBranham wakuxela kwangaphambili kuba ihlabathi liya kuba yindlu ephambeneyo, ngoko ke kunjalo kwaye kumele siqaphele ukuba sikhombe izixhobo zethu ngokuchase nawo zonke inzame zomtyholi uba sikwazi ukugcina umhlaba siwusebenze. Impela veki bilungile, ndiye ndaba namava ngento ekhethekileyo phaa eSalzburg. Njengoba usazi ayisosihlwele esikhulu phaya, kodwa kusoloko kuqhagamshelene nje kakuhle impembelelo efudumeleyo njengokuba kunjalo phaa e-Austria. Ngokunjalo kukhona nje okungcwele mvakoko wonke umntu yazwe esekhaya. Ngokunjalo bendivuye ngobe ndipha eZurich kuye kwangenwa nje kakuhle kwakhona nje banisazi. Konke okwakuthetha kuyabasebenza abantu, ayikho into enokwenziwa ngako. Sisesemhlabeni kwaye soloko kukhona into esingathetha ngayo abantu bawuthetha. Ngamanye amaxesha abantu bathetha nditsho malunga naxa kungekho nto yoba bathethe ngayo. Kwaye kakuhle kakuhle kumele iphele ime loo nto. Kodwa ngenyaniso andazi uba kuya kwenzeka nini oko. Siyathemba nje kuba phakathi kwethu, kwaye oku andikuthethi ngenyaniso ngoku ndikubhekisele emntwini othile, kodwa ndizibeka phakathi kwabo. Ndinqwenela uba wonke umntu ngokunjalo angenze njalo uba sibambe amalwimi ethu. Andithethanga nto ngaphandle kokuba siqiniseke ukuba yinyaniso. kwaye kuba yinto embi ngoko ngokunjalo kumele so ngokunjalo sithule emva koko kubani onokuyikhumbula intshumayelo kamzana uBranham owathi uthetha ebandleni kunje ngokuba ngubani owaziyo into ethethwa iBhayibhile kunjengesifo somhlaza kunje ngeacid enyibilikisa yonke into kwaye sidinga uba siqaphele oko yonke imithandazo yethu njengoba umzana uRusele exelile kumele inyukele iye kwitrone kaThixo ewe kodwa ingaba zivela kweyiphi intliziyo na singanyukela njani ziye kuThixo khona into ekumele yenzeke kuthi sonke kwaye wonke umntu kumele alungele ukuthi njengokulula Nkosi ngilapha thatha mna njengoko ndinjalo kwaye ngethuba esimisa utshaba isango livuliwe enkosini awukwazi ukuba yenye indlela akukwazi ngenxa yovakaliso akwazi ukuba ngenxa kaThixo ndithethile apha kwelinye ixesha nje ukuba besithe sashumayela kuphela ilizwi njengabazalwane kule ndawo besiya ukuba siyazisola thina kwaye siyakwenza oko sekunjalo nje kodwa sithe saguqulela ngokuqaphelayo zonke iintshumayelo zikamzana uBranham kuyo yonke le minyaka kwaye sinelungelo uba silindele isivuno intsikelelo ekumele ingqalane namazwi athe athethwa kuthi kunzima kum uba ndime apha ngokuhlwa nje ngokuba ndingumntu okuchukunyiswa kakhulu yiyo yonke into chukumisa ngokunzulu hayi nje ngokomntu kodwa ngoba ndiyazi ukuba ixesha lifutshane ngokuba ndiqinisekile uba inkosi ifuna ukungqinela ilizwi layo ngokuba ndilindele ukuba zonke izithembiso ezithe zenziwa kumele zizaliseke xa umzana uRusi watsho kwangaphambili abaninzi balangazelela ukuba babe lapha ndingatsho ndithi ewe ndithi amen kuloo nto kwaye kuba beninothi amawaka kwihlabathi lonke bebenokubhabha ukuba bekwazeka ukuba babe lapha ngoku akukho ukuzikhukhumalisa kodwa yintlungu enjani endayivayo xa umzana wethu wathetha oku ndaze ndacinga njengakho ngaba thina silapha senza ntoni ngexesha uThixo asinike lona ingaba silisebenzisa kanjani kwaye inxaxheba enjani na esiyithabathela kuthi into endingazange ndayenza ngaphambili ndiza kuyenza ngokuhlwa nje kwaye ndikwenza nje kuphela ngokuba ndifuna ufunda isifundo kum ngokwam kwaye nangathi sonke kwaye ndikwenza ngokuba kubandakanya abantu endinokwenza nabo azange ndalandelela xa into yathethwayo azange ndabuza imibuzo ndiye ndishukunyiswe njengendlela ethile kodwa zange ndaya kubani ndathi ingaba loo nto yinyaniso ingaba yonyaniso Kodwa xa izinto ezibalaseleyo zibekwa phandle phaya, kwaye xa abantu bebizwa ngamagama, kwaye nento ekumele uba bayithethileyo ibizwe ngegama ngoko, uba unokuthandabuza okunyanisekileyo ngakho, kumele ube nalo ithuba loba ubuze ukuba ingaba yinyaniso na. Kwaye yinto endiyenzileyo ngolwesihlanu odlulileyo. Ndimbuzile, ndambuza naye ongusisi. Azange athethe nto ngokunjalo ubhuti, zange enze afowune nosisi malunga nalo meko. Ndicela nje oku kule ndawo uba kunobungozi obunjani ukuba ugcine intetho uze uthethe izinto ezingasoze zenziwe uba zilunge, nditsho nakwiminyaka eliwaka ayinaxabiso. Kumele siqaphele ukuba asikho lapha ukuba siphathe izinto ezinjalo, kodwa ukuba ziyaphila ngenyaniso, ngoko ke silapha njengabazalwane nodade. Kwaye singaya kubazalwane nodade ezimalunga nabo izinto, sibuze ukuba kunyanzelekile kufumane ukucacelwa kanye sincede size sicebise ukuba iyona ezona zinto ezingenokwenzeka zithethiwe ngam. Ndithe ndajongana nazo, kodwa ndiyanyaniseka andifuni uba sezihlangwini zabo bathe ngesazela okanye bengenasazela, bathi ngenjongo okanye ngokungaqondi baze bonzakalisa umsebenzi kaThixo ngenxa yezigidigidi zemali, okanye noba ingayintoni, okanye ndime ezihlangwini zabo bantu ngemini yomgwebo. Kumele siqaphele ba uthetha ukuthini ukuthi ukubulala ubume bomntu. Abantu bangaqaphelanga ukuba isimo somntu sibambeka eldakeni ize lingabe sakhunjulwa ukuba laa nto ithetha ukuthini. Akekho umntu ongakholwayo onako ukuqeqesheka ofundileyo ongakwazi ukuba amelane nempatho enjalo nokuziphatha okunjalo. Kumele sithini thina njengabantu abafuna ukuchitha iphakade kunye nenkosi yethu? Yintoni ekumele ilindeleke kuthi? Ngoko sivumzana uBranham uthi ukuba unanto elungileyo nokuyithetha ngomzalwane, ngoko ke thula. Ukuba siyakholwa ngenyaniso, ukuba sithe saxolelwa nguThixo ngoko ngenyaniso, kumele ukuba sibe nentlonipho, sihloniphe iNkosi, sihloniphe ilizwi layo, kodwa kunjalo sihloniphane. Amakholwa anobunzima obukhulu ngako oku. Abantu bacinga ukuba bathe badlala esantini omnye nomnye, kwaye wonke umntu akwazi ukumelana nayo yonke into. Akumelanga ibe yilomeko. Zintanda, oku kusoloko kusisilifu kumhlangano phakathi kwethu. Abantu bayathetha endaweni yoba bathandaze, kwaye kusoloko kusiwa phambili nangasemva, ayikwazi ukuqhubeka ilolu hlobo. Sithe ngentliziyo yonke sazinikela ebukumkanini bukaThixo, kodwa sinenjongo kwaye oku le ndlela yokwenza kumele ukuba umtshakazi ilizwe lingumtshakazi elinokubizelwa phezulu liyokudibana nomyeni unokukhutshwa uze ulungiswe njengeziphumo zovakalo lelizwi mhlambi ngoku kufika uhlelo olutsha olokoyika uThixo ngokuthobela ilizwi lakhe ukuba siqaphele ngokutsha bayindoneni ukuvela njengesiphumo sento esiyithethayo ukuba thina sibeka amehlo ethu enkosini kwaye kuba into esingqina ngomlomo yethu ithe yaxabiseka kuthi ukutsho ke ilizwi likaThixo necebo likaThixo singayisebenzisa kanjani na imilebe yethu ukuze sifakalise sithethe malunga nento ethe yankulu kuthi ithi kuzenzo isahluko sesibini ukuba xa bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele baqala ukuthetha ngalumizimbi umsebenzi omkhulu kaThixo umntu othe waxolwa nguThixo wagcwaliswa ngumoya oyingcwele unomsebenzi omnye kuphela ukuvakalisa izenzo ezinkulu zikaThixo kodwa ikhona imiqolo embalwa Entenda ibhala phansi ngokukhawuleza njengoku apha kumizekeliso uSolomon yayindoda enobulumko enamava kwaye singabuyela umva kwisahluko samashumi amabini anesithandathu kumizekeliso isahluko samashumi amabini anesithandathu umqolo wamashumi amabini zakuphela iinkuni uyacima umlilo kwakuba kungekho ntlebi iyadamba ingxabano ingaba sonke asinothanda ukuba ibe yiloo meko na soloko usenamahlahla ukubeka phayana ngoko ke kuyaqhubeka kuvutha xa iinkuni ziphelile kunjalo ke nomlilo kwaye elo liyaba lixesha elona xesha liphezulu loba umlilo uphele ngoku uyaqhubeka apha kungekho ntlebi ingxabano iyadamba ukuba uThixo ebenokubulela ukuba oku kungaba yinyaniso ze ziphele ingxabano ngoku besiyawuthi ekugqibeleni sifumane uxolo size sikhonze inkosi ngokugqibeleleyo sikhululekile umqolo wamashumi amabini ananye uthi nqwana amalahle amnyama kumalahle avuthayo nqwana enkuni kumlilo indoda enengxabano ukuphela ukuphemba ingxabano masifanise lizwi nentshumayelo yapha entabeni banoyola benzi boxolo ngokuba bawukuzuza umhlabathi udla ilifu umhlaba funani uxolo nobungcwele apho ungekho umuntu nabo akekho umuntu oyakuyibona inkosi iqhubeka ithi amazwi enhlebi anjengemithambo eyimnandi yona ihla iye ezingontsini zombilini ligwebu lesilivere lalekwe empahleni yodongwe umlomo ovuthayo unenhliziyo enobubi ngemilebo yomlomo wakhe uyanywalaza umthi embilinini yakhe umisa inkohliso kuba sithatha lamazwi siwazise enhliziyweni ngenyaniso wathabathela enhliziyweni uthi Nkosi ibane nceba kuthi ngenxa yegama lakho elingcwele lonke ilizwe likaThixo inyaniso ehlambulukileyo lonke ilizwe likaThixo linikiwe ukuze silikholwe ngokuvela enhliziyweni hayi ukuba silikholwe kuphela kodwa ngaphakathi sivumelane nalo sithi Nkosi ukuba akukabikho njalo ngoko ke makube njalo andazi ukuba sonke siyaqaphela na into ebandakanya kona oku neziphumo zelicalelinye okanye zelinye icala ukuba uThixo unenceba kuthi ngoku siya kukhuthalela ukuba sivumele ilizwi lakhe uba lisebenze kubomi bethu ngale ntlonipho ngokunjalo ngento ethe yathethwa ngento ethe yabhalwa amazwi entlebi anjengemithamo emnandi yona ihla iye ezingontsini zombilini ngemilebe yomlomo wakhe xabeligwebu lesilivere lalekwe empahleni yodongo umlomo ovuthayo unenhliziyo enobubi akuncedi nabani akuncedi mna akuncedi wena nje lilitha nje elibonakala lilihle ele into embathiswe kakuhle kodwa khonto apho inhliziyo nemilebe kumele zihambisane kumele kufikelele pha ayikho enye indlela iqhubeka ithi ngemilebe yomlomo wakhe uyanywalaza umthi embilinini yakhe umisa inkohliso uThixo uyabona kuko konke uThixo ukubona konke ukuva konke iqhubeka ithi xa athe walimnandisa ilizwi lakhe musa ukukholwa nguye kuba ngamasikizi asixhenxa asezinhlizweni asenhlizweni yakhe intiyo izifihla ngenkohliso ububi bayo bozichila esikhungweni asikho lapha ukuba sizogweba kodwa inye into kumele icace ukuthi sonke silapha kuba sizokuxelelwa nguThixo ukuba akumelanga kuba sinike siwavumela amalume ethu kuba asilawule silapha njengeso sizathu kwaye kukho umntu othetha enomsindo kodwa ngenyaniso ekunxaneleni okukhulu sifuna uThixo uba aze kwabangabakhe sithembe ukuba siyakwakhiwa kwakhona ngoba sisonke nje ukumanyana nobunye kumele bumiselwe kwakhona kwaye ukuze inkosi ikuvelise oko khona imiqolo nje embalwa ndinqwenela ukuba besingadingi ukuba sifunde izibhalo ezinje kodwa ukuba ziseBhayibhileni kumele ukuba kunyanzeleke kuzo ukuba zifundwe kungenjalo bezingayi kuba nasathu kuba ziphile sahlosa amashumi amabini anesihlanu umqolo wamashumi amabini ananye uthi ukuba okuthileyo uthe walamba umphe ukudla adle ukuba uthe wancana seze amanzi kuba ufumba wena amalahle avutha enhlokweni yakhe uYehova wokuvuza neli ngokunjalo lilizwi elivela enkosini xa sithi ngamanye amaxesha sicinge ukuba umuntu uyasilandela sinomsebenzi yokuba sifumbe amalahle omlilo enhlokweni yakhe. Emva koko kufika isithembiso kwaye inkosi iyakuvuza. Inkosi uThixo ubona yonke into, uyayazi injongo, uyayazi uba kutheni sisenza okanye sithetha ntoni. Isahluko samashumi amabini nahlanu umqolo weshumi elinanye uthi, ziilamuni zegolide kwizitya zesilivere ezimakhazikhazi ilizwi elithethwe latyapha. Linjalo ke nelizwi elithethwe ngexesha elifanelekileyo. Kukhona iapile zegolide ezityeni zesilivere, umbono omangalisayo, into entle onokuvuya ngayo. Anjalo ke amazwi athe athethwa ngexesha elifanelekileyo. Ndiyanqwenela nqwenelela thina sonke ukuba besinalo ithuba ubaba luluvela kuThixo ukuba sikuthobele oku. Kwaye ndiqinisekile uba inkosi iya kunceda wonke umntu ngamnye kuthi uba enze njalo. Besinokuqhubeka siqhubeke nayo yonke into. Kwaye ndithe ndayifumana ndanezam izimvo kuyo yonke le minyaka uba uThixo uzakwenza yonke into. Kodwa ingaba uThixo ukwenza kanjani? Usoloko esebenzisa ilizwi lakhe, esenza ngomoya wakhe. UThixo akanokwenza ngaphezulu ngaphezu koko akuthethileyo, waxela, wakuthembisa, wakuyalela kuthi ngelizwi lakhe. Ngokuba ukholo luza ngokuva. Yonke into uThixo ayenzayo uyenza ngokwelizwi lakhe. Ngaphambi koba sibone ezinto zisiza zibakho, kumele zithethwe ngokuvulelekileyo. Kodwa kumele zifundwe elizwini likaThixo. Akumelanga ibe yinto umntu othile ayizisayo apha nje ukuyizisa. Kumele ibe into evele elizwini likaThixo apha. Sinomyalelo olandelayo. Isahluko samashumi amabini anesine umqolo weshumi elinanye. Hlangula abasiwa ekufeni nabajingxela baye ekubulaweni, khawubanqande. Oh, bahlangule. La mazwi athetha ukuthini na? Bahlangule abo basiwa ekufeni nabajingxela baye ekubulaweni. Xa umntu ekhalinyelwa, xa umntu ezawutshutshiswa abulawe, uba kunokuthethwa loo nto sibizwa siye sikhwaze sithi bakhulule. Akumelanga ukuba sibe nesabelo kuna uphi na umgwebo. Umsebenzi wethu kukunceda abantu njengoba kubhalwe apha uba bahlangule. Umqolo weshumi nesibini ithi, nokuba uthi uyabona besingakwazi oko, umlinganiseli wentliziyo yena akakuqondi na? Umgcini womphefumlo akakwazi na? Akayikumbuyisela umntu ngokomsebenzi wakhe yini na? UThixo ufuna basithathe la mazwi siwazise ezintliziyweni, kwaye ufuna ingaphakathi lethu uba lithambe linyibilike ebukhoneni bakhe. ukuze konke ukuba likhuni kwenhliziyo yonke into enokwenzakalisa omnye umntu, enokumvisa ubuhlungu, enokwenza isikhubekiso kuye ekulandeleni inkosi. Ukuba sinokugcina kusuke oku kuthi ngalo ubaba lo lukaThixo hlangula abasiwa ekufeni nabajingxela baye ekubulaweni. Khawubanqande nokuba uthi uyabona besingakwazi oko. Umlinganiseli wenhliziyo yena akakuqondi na? Umgcini womphefumlo akakwazi na? Akayi kumbuyisela umntu ngokomsebenzi wakhe yini na? Iyaqhubeka ithi yami mganyana, side sinikwe umyalelo okanye mhlawumbi abangenabuThixo, ngoba abanobuThixo abayukwenza oko. Sahlo samashumi amabini anesine, umqolo weshumi enesihlanu. Wena ungendawo musa ukulilela ikhaya lelungisa, ungasibhuqi isikhundla salo. Kuba ilungisa liwa kasixhenxe livuke, ngeyabangendawo bakhubeka phantsi kwenxwaleko. Bubulumko obungakanani na ubulumko obungcwele obuselizweni lakhe! Hayi ubulumko babantu, ubulumko bukaThixo, kodwa ngokunjalo ubulumko bobomi. Ucinga uba uThixo akanabo na akanabuhlabathi, ngalazi akazinto ngehlabathi? Ucinga uba uThixo ebengayazi ukuba heyiphi imiyalelo besiya kudinga ingcebiso, yintoni ekumele siyixelele? Kwaye kakhulu sukela inkosi eyathi yathabatha bume bomntu yaza kulo mhlaba, ayikanga zange ijongane na zonke izilingo na? Ingaba akavelani na? Ingaba intlungu yakho ayiyontlungu yakhe, isidingo sakho ayisosidingo sakhe? Kwaye ingaba ukunxunguphala kwethu sonke ayikunxunguphala kwakhe? Kubhaliwe uba ungumbingeleli omkhulu onokuchukunyiswa imilwelwe yethu. Akekho umntu aphambili ocela umgwebo, akekho umntu apha ofuna ukuvisa ubuhlungu nditsho noba ngumntu omnye. Leyo ingayinto yokugqibela, kodwa inye into eqinisekileyo, uThixo ufuna ukusinceda sonke. Alikho ilizwi likaThixo nditsho nabona baqeqeshekileyo nelona liqeqeshekileyo elingayi kudityana nalo ngothando lukaThixo, kwaye isandla sakhe esincedayo soluliwe, solulelwe thina. Kakuhle kakuhle lonke ilizwi likaThixo libandakanye ukunceda, ukuthuthuzela, ukwakha na yonke into esiyidingayo. Ukuba inkosi ingasinika ubabalo uba sikwazi ukuzahlula kubo bonke abanye njengabantwana bakaThixo, ukuba bekuya kubakho umahluko, ba omnye beyawukwazi ukuba ilwimi lethu liyakhazimla ngomlilo ongcwele, imilebe yethu ithanjisiwe ukuba ithethe oko kuya kuzukisa uThixo, size sakhane. Kuba sonke simele kwaye kunyanzelekile ukuba sibe nendima esiyidlalayo ekwakhiweni kokomoya, mntu ngamnye ngokwendawo yakhe. Kwaye ngokunjalo bambalwa kuthi abanethuba lokuba bakhonze inkosi ayinguwe wonke umuntu onokuphuma abe ngumvangeli. Kodwa sonke sinethuba elokukhonza inkosi ngendlela ethobekileyo, ngendlela ezinikeleyo njengabantu abangasaziphileliyo kodwa baphilele inkosi. Asazi uba iya kubuya nini na inkosi, kodwa inye into esiyaziyile ukuba uya kubuya ngokufutshane. Kwaye ndiyakukholwa kude kube sekupheleni, kwaye ndilindele uba ekupheleni ibandla liya kufana ngendlela elaliyo ekuqaleni. Kukhona izinto ezimbini. Ilizwi elinye lithetha ngenyaniso yokuba uthando liya kuphola uthando lwabaninzi, ngokuba ukungalungisi kuya kukhula. Kodwa nje oku kunjalo nje kumtshakazi wemvana, uthando lokuqala kumele libe phaya kwakhona luvutha. Kwaye ndifuna ukholwa ukuba singayinxalenye yalo ngobabani, kodwa kumele ukuba siqaphele sijonge kuyo yonke into ezendleleni yethu. Mna andikenzi njalo, ngokunjalo ndithenda silela amatyeli amaninzi, ndithenda silela amatyeli amaninzi. Andimanga apha njengomfarisi, njengomntu ozibeka ngaphezulu kunabanye, kodwa njengomntu ova ukunxunguphala kwakhe nobunzima. Kodwa inye into ekumele icace, uThixo wethu ujonge ezantsi kuthi ngothando, ufuna ukusinceda, ukusibonisa indlela uba singayintsikelo kanjani na omnye komnye, kwaye singasetyenziswa kanjani nguye. UYakobi ubhala ntoni? Sonke siyazi isibhalo esithi ukuvela kwiqula elinye akunakuphuma amanzi akakayo nanencasa kwiqula elinye. Kumele kube khona umthombo ompompozayo ovela kuthi, kwaye kulo mthombo kumele kumpompoza amanzi anencasa emnandi. Impembelelo le umntu wonke umntu ayivayo xa sivula imilebe yethu, abanye kumele ukuba basikeleleke. Ndikuthetha amatyeli amanintsi ngokwaneleyo. Uabraham wayengadingi uba athandaze athi, Thixo othandekayo ndisikelele, Nkosi ndisikelele. Hayi, uThixo wathi kuye, ndiya kukusikelela kwaye uya kuba yintsikelelo. Gqityiwe. Wahamba waba yintsikelelo. Kutheni? Ngokuba yayiyindoda owamkela isithembiso sikaThixo sentsikelelo entliziyweni yakhe, kwaye wakukholwa. Kwaye ngokuba ilizwi lenkosi leza kuye, uThixo wenza umnqophiso kunye naye, kwaye esi sithembiso usanikwa kweli lizwi ebenokuba yintsikelelo. Kwaye uyazi uba yintoni enye inkosi eyithethileyo ngenyani kuwe? Uya kuphuma, uya kusikela zonke izizwe zehlabathi. Yayintoni na? Indoda yakwaThixo, indoda efana nawe nam, iphila eUr eKhaldiya kwelinye icala lomfula waseEfrata, ekhonza ezinye izithixo ngesaquphe uThixo wangena ebomini bakhe. UThixo wangena ebomini bakhe, kwafika ithuba lokujika, kwafika ithuba lokujika. Wayenendawo enenqaku alijongileyo ngaphambili, kwaye uThixo azalisekise yonke into ayithembisileyo. Ngokwa kumagalati thina ngoKristu imbewu yokomoya kaAbraham singabantu ababize ukuba baphile ngaso isithembiso ngokubhekisele ilizwi likaThixo. Ngoko ke, into uThixo ayithembisileyo kumele ukuba ibe yinyaniso kuba ubomi bethu. Kodwa oku kungenzeka kuphela uba ngenyaniso sizenza ukuba sifumaneke enkosini, kwaye siyakwazi ukucalula into etshabalalisayo nento eyakhayo. Xa ndicinga emva kwizinto ezininzi namhla ukuba unyeliso lunganjani neentetho ezinyelisayo ezikhalazayo ukuba zinganjani, siqaphele ukuba isiphumo singanjani na. Kwaye ngamanye amaxesha ndiye ndazibuza nje ngokuthuleyo umbuzo othi, ingaba sonke sisifundile na isifundo kuyo yonke into? Siphi na ngokomoya namhla? Ingaba uThixo ukwazile ukusibonisa ngobabalo into eyakhayo nento echithayo? Yintoni ekumele siyenze, yintoni ekungamelanga siyenze? Umqolo wesibhozo kwelizwi ebelifundwe kuthi kwindumiso isahluko sesihlanu ithi ngokunjalo, Yehova kwinguqulelo yesu kuyethu ngumqolo wesixhenxe, ke mna ndinokungena endlwini yakho ngenxeba yakho eninzi, ndiqubude ndibhekise etempileni yakho engcwele ngokoyika. Masenze ngokufanayo, size ebukhoneni bukaThixo ngokunonelela okungcwele sithi, Nkosi, silapha, ndilapha ngoku, yenza ngathi ngiloo nto ekukholisayo. Umqolo wesibhozo uthi, Yehova, ndikhaphe ngobulungisa bakho ngenxa yabandilandelelayo, ilungiselanise indlela yakho phambi kwam. Ayinje indlela, hayi indlela yam, kodwa indlela yakho. Ngumthandazo wam lona namhla nomthandazo wakho ukuba singathi, yenza indlela yakho uba ilunge phambi kobuso bam. Amatyeli amanintsi singaba neendlela ezinintsi esifuna ukuhamba ngazo, kwaye sibeke indlela yethu phambi kwenkosi sithi, Nkosi, lungisa indlela yam. Kodwa ukuba yondlela kaThixo uya kuyilungisa kanjani? Ingaba indlela yakhe na uya kuyilungisa? Ayikho enye indlela. UThixo akanawuthi ewe kwindlela zethu, kumele sithi ewe kwindlela yakhe. Nalo ulungelelwano, nalo ulungelelwano olungcwele. Ndikhokhele, o Nkosi, ebulungiseni bakho ngenxa yeentshaba zam. Yenza indlela yakho uyilungelananise phambi kwam. Kukhala komphefumlo wam oku ngokuhlwa nje, yilungelelanise indlela yakho phambi kwam. Bhalwe ntoni nangu Yohane? Uya kuhamba phambi kwenu ayenilungiselela indlela. Kumele ibe indlela kaThixo, ayikho enye indlela eya enqakwini. Ngokuba emlonyeni wabo akukho nto imiyo, umbilini wabo ngumenyeliso, kodwa ayingomdla wethu lowo ngoku. Umdla wethu ngulo ukuba singathi entliziyweni, Nkosi, ndikhokhele ebulungiseni bakho ngenxa yeentshaba zam. Zilungiselanise indlela zakho phambi kwam. Kungamangalisa kube njani na uba sonke sinokubiza egameni leNkosi ngokuvela kwinzulu zemiphefumlo yethu sithi, Oh Thixo, ndicikide, fumana ukuba ndikuthetha kanjani, ubone ukuba ndisendleleni elungileyo na, ngaba ndisendleleni yakho na. Nonke niyazi ubungqina bukamzana uBranham. Xa ukuthetha kwesiprofetho kwenziwa, kwenza ukhetha okulungileyo. Yayindlela yam, yayindlela yam. Kumele senze ukhetha, kodwa kuba kulungile kumele kuba kube ngokwentando kaThixo. Kwaye akekho umntu onokunika nasiphina isiqiniseko ngaphandle kokuba uThixo umnika inceba. Ngoko ke kuya kubonakalaliswa nokuba le yimeko na, ingaba uThixo unokuzibeka iintsikelo zakhe kuloo nto. Nkosi, ndibonisa indlela yakho, undinike amandla uba ndiyilandele. Nkosi, tyhila intando yakho kum, undinike amandla uba ndikwenze. Ukuba sithetha oku enkosini ngawo wonke umphefumlo wethu ngokuhlwa nje, uya kusiva ngokuba ngumthandazo ongentliziyo yakhe. Uthi Davide wathandaza ngolo hlobo, kwaye nathi sinokuthandaza ngolo hlobo. Waviwa, ngaba kutheni thina singamelwanga ukuba siviwe? Yanga inkosi ingandinceda, isincede nabonke abantu bakhe kumhlaba wonke uphela, ukuze sikwazi ukuba namava, sibone amandla akhe nozuko lwakhe kwixesha elizayo elikufutshane. Kuye othe wenza inzame ezininzi, waba nomonde omkhulu kuthi, kwaye unobabalo kuthi, kude kube yile mini, uba singahambi nje sicinga ukuba yonke into ilungile, kodwa sinokuzicikita kwakhona nakwakhona phambi kobuso bakhe, kwaye simjonge ngokutsha sithi, Nkosi, silapha, silapha, yenza ngathi oko kukholisa wena. Kwaye ngethuba esithe sathi ngenyaniso sabeka iintliziyo zethu, bonke ubume bethu nemilebe yethu okunjalo kwimilinganiselo yelizwi ngalo ubabalo lukaThixo, akumelanga ukuba kube yenye indlela ngaphezu koba inkosi ingqinele ilizwi layo, ize izityhile. Bangaphi abanokuthanda uba uThixo azityhile ebuqaqawulini bakhe? Ayikho enye indlela, kumele kube njalo. Ilizwi likaThixo liyinyaniso, kwaye unyanisekile, uthembekile kuyo yonke into ayenzayo. Wonke ubungqina bakhe, konke isingqino sakhe, yonke into umlomo wakhe ongcwela wakhe wayithetha, oku inyaniso yanaphakade singaxhomekeka kuko. Oh, uba sinokholwa nje sizibeke ekubonakaleni enkosini, nathi ngokunjalo sinokulibona uzuko lukaThixo. Amen. Masimeni sithandaze. Bawethu semazulwini, siyakubulela ngelizwi lakho elixabisekileyo elingcwele. Ngoku siyava ukuba ufuna ukusinceda yonke iyure lonke ithuba lobomi bethu. Wena ukhonkosi, oh Thixo, ufuna ukunceda abantu bakho. Ndiyakubulela ngokuvela kwinzulu yentliziyo yam ngawonke amazwi axabisekileyo, Nkosi, amazwi okhalinyelo, amazwi enkuthazo, Nkosi, ngokuba alikho ilizwe elibhalwe ngokulambathayo kodwa likho, Nkosi, ukuze lisilungise. Mna nathi sonke, Nkosi, siguqa elithulini phambi kwakho, apha etempileni yakho engcwele Nkosi ngoba nguThixo onyanisekileyo ufuna sihambe kwindlela zakho Nkosi. Ndinika inceba Nkosi usinike sonke, sinike sonke ilwimi elalusiweyo Nkosi, nenhliziyo eyalusiweyo nengqondo eyalusiweyo Nkosi. Uyandazi mna usazi sonke, kuwe kuphela malibekho uzuko. Ndicela kuwe Nkosi ngokuhlwa nje ndincede ngalo ubabano egameni likaYesu. Amen.